ngono ngokuvilizwi lakho nithi novuhleka ilibala zonke iingxaki zami unaso isitori sami sibelele ndifuna wena unaso isitori sami sibelele ndifuna wena wena andikhathali noma bengathini ngawe ndiyakuthanda 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 andikhathali noma bengathini ngawe ndiyakuthanda ndiyakuthanda ndiyakuthanda. Ndibangcono ngokuvilizwi lakho ndithinde ukuvuhleka ndilibala zonke iingxaki zami unaso isitori sami sibelele ndifuna wena unaso isitori sami.